olo e mafuta male SPS Samoan.
Ei, ei tangata olo o talitonu pea I le tala mai le tusi e kenese. E whapea o tangata mua mua o Atamu, Malana Ava o Eva. Lea na nonofo I le whaato angai e tena. E le o mailoa po fea o iai e tena. Ae oni su esu enga wha saia nisi, ani tangata saia nisi mai au se talia nei. Ua au mai ei la lātou whaai unga, o la lātou talitununga. Ua lātou mawaina ni mōri mau, I le noa fuanga mua mua I le pāneta le nei. Na mua mua ola e ai tangata e pei o tātou, po o tangata lea na tātou tupunga uma mai ai. O le te leo mōli mauna whaasino I le konitineta o Afrika, ae ona o le konitineta o Afrika e whaisina te le. Ae ua whaailoa I le soesu engale nei la ausaya nisi ausitalia, o tangata ola e pe ona tātou tupunga mai ai. Na amata ona ola ae I ele ele I sauti o le vaitafe o le Zambezi River, ma o laufanua e ao fiai ma atunuu e pe ona tātou iloa ai I ona ponei, atunuu I Afrika o Botswana, Zimbabwe ma Namibia. O lau po o tangata nā I se nuu I leitu I se sae o Namibia, o lo ononofo I lātou I ele ele na mua mua whaatoa, pe na mua mua no foia e tangata e pei o I tātou, po o tangata na tātou tupunga mai ai, e whaingo ina lea o modern humans.
We've known for a very long time that modern humans arose in Africa. But where in Africa has been that question?
O le tamaita ilena o Professor Vanessa Hayes mai le University of Sydney, na lātou whaia manisi mai le Garvin Institute, ia le suesu engale nei, ma ua lātou whaasara lawina, ia lātou whaai unga I le journal o le Nature. Na ia tā ua e mawhaio na tosi le leina I tangata mua mua I le tū I saute o Zambezi River, na nonofo ai, po o le lua se la wafe tausanga taluai. E tele tausanga o Feoai ma Aumau I laufanua nei, e anga iai I Namibia, Botswana ma Zimbabwe, e pe ona tātou I loa ai, I a tunuu I Afrika I ona ponei. Po o le se lau tolu se fulu wafe tausanga taluai. Na amatai ona malanga pe e whaanga solo, I a tangata mai vaenga nei, anga I isi laufanua I le kontineta o Afrika, anga I imatu I se sae. Ai po o le lua se fulu wafe tausanga na soai, po o le se lau se fulu wafe tausanga ua mawae atu. Na amatai o na anga I mga solo tangata I maenga I saute atoa I masisifo. Na sa anoa Professor Hayes, o alatou whaai unga na maua mai le suesuenga, po le suesueina, o le DNA o tangata I le atunu o Namibia,
And what he could show was that the region was in a mega drought. It was not a hospitable area to live in. But the wetland would have created an oasis in the middle of this desert.
Na sa ono foi Professor Hayes o fesuia inga I le tau ma le sa'ilinga o lau fanua lafu le mu ma lau ola ola. Na mafua I ona tu ua e tangata ia fanua ma ele ele ia na whanana wai. Ae sa ili manuia I si o ngā ele ele. Ele ngata I Afrika, ia e whaasolo atuai I si vaenga o le pāneta.
The climate changes northeast of the homeland and create, it becomes more humid, which creates what we call green corridors. So makes the perfect vegetation for us modern humans that like to explore.
O tangata iei tātou, ele nā o le pauia o tangata na soifua mai I le pāneta o lo o tātou nonofo ai. O lo tātou I tū a inga, e whaingoina o Homo sapiens, na manu malo I isi tū a inga tangata, ma tātou pūle ai le pāneta, ma tātou nofo ia, e awala I le Sava Valley, I isi ele ele, ma isi laufanua, ia po oni fōlaunga. I lunga o le vasa e pei o na tātou maua ina ai, ia la tātou tofi I Samoa, mai a tātou fōlaunga, po o fōlaunga a tātou tuaa.
what we are seeing for living modern humans, not just Homo sapiens, we're only talking about Homo sapiens, people that live today, we believe that we got extremely strong evidence. But of course, it's a hypothesis because we're not living there now.
Ole reporti na fa ma popo ina Rachel Carey, mole SBS News.
Toi fia fa fofonga ini si tala fa pea, fa fofonga ile Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai ma wailau podcast.